Uyu munsi wafashwe nk'ikiruhuko kuri bamwe batuye mu mujyi wa Kigali mu midugudu aho ibirori byari byateganijwe kubera wasangaga byitabiriwe n'abaturage batageze kuri kimwe cya kane cy'abatuye mu mudugudu muri bake bitabiriye bari biganjemo urubyiruko rwageragezaga kubaza byinshi badasobanukiwe ku mateka y'u Rwanda ndetse banaboneraho kubaza ibindi bibazo bumvaga ko byabonerwa igisubizo
tukambara imifuka none uko twavuze ikinyarwanda icyo kinyarwanda cyacu tuzakimena kuki tariki ya mbere z'ukwa kabiri bwo twizihiza umunsi w'intwari nibwo intwari zose zamenyekanye ko tuzi ko intwari nyinshi zagiye ziba mu bihe bitandukanye
mu mudugudu hatoranwa abantu b'inararibonye cyane cyane hagendewe ku myaka yabo ndetse n'uburyo bajijutse nibo bahaga ibiganiro bitabiriye uyu munsi w'intwari mu midugudu aba nibo bafataga ni ya mbere mu gusubiza ibibazo benshi mu bakiri bato bibaza ku munsi w'intwari
ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri abantu baba bari mu mudendezo baba bejeje bafite ibintu bameze neza bashobora kwicara noneho bagatekereza ibyo bazakora bariho binezereza no bakaganira bakabiganiraho nicyo gituma bafashe iyo tariki yo kugira ngo abantu bongere basubize amaso inyuma barebe ibyakozwe barebe ibisigaye gukorwa barebe ukuntu babikora bakurikije izi ndangagaciro tubona mu butwari bw'abanyarwanda nicyo gituma batoye iyo tariki rwose ni tariki y'umudendezo abantu barejeje bameze neza bagomba kwicara ngo noneho barebe ukuntu batera imbere
umunsi w'intwari wizijwe kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri waraye ubanjirijwe n'igitaramo cyabereye kuri Stade Amahoro Remera igitaramo cyitabiriwe n'abayobozi bakuru b'igihugu Minisitiri w'intebe w'u Rwanda Anastase Murekezi yasabye urubyiruko rwari rwinshi rwitabiriye igitaramo kwigira ku ntwari z'u Rwanda
igihugu intwari z'u Rwanda zitabye Imana aho ziri zivuga ziti twitangiye ukuri igihugu cy'u Rwanda cyabaye koko igihugu twashakaga ndashishikariza rero abanyarwanda cyane cyane urubyiruko guhora iteka barangwa n'ibikorwa biganisha mu nzira y'ubutwari nimufate urugero rwiza ku ntwari z'inyange urubyiruko rw'inyange rwabaye intwari zidasubira inyuma intwari ziyemeje kwerekana koko ubutwari ari uguhitamo ibibereye igihugu cyacu ibibereye abanyarwanda intwari z'inyange hari zitabye imana ariko hari n'izikiriho turi kumwe hano muri iki gitaramo turabashima cyane ntimuzatatira igihango mwagiranye n'abanyarwanda
umunsi w'intwari wabanjirijwe no gushyira indabo ku gicumbi cy'irimbi ry'intwari cyubatse i Remera perezida wa repubulika niwe wafashe iya mbere ashyira indabo ahashyinguye izo ntwari usibye umuhango wo gushyira indabo ahashyinguye intwari z'igihugu nta yindi mihango yaharanzwe izo ntwari z'igihugu zibutswe ni jenerali majoro Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi bose bari mu cyiciro cy'imanzi umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa rwa Gasana Michel Uwiringiye Imana Agata Niyitegeka Felicite n'abanyeshuri b'Inyange banze kwitandukanya ubwo haterwaga ubwo baterwaga n'abacengezi mu mwaka w'1997 bashyizwe mu cyiciro cy'Imena urwego rushinzwe ibirebana n'intwari z'igihugu rutangaza ko hari abandi banyarwanda 35 batangiye gukorerwaho ubushakashatsi bashobora kuziyongera mu mubare w'intwari mu gihe cya vuba Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.